from Lab 10 now. Moko. Then check. Hii ni news kwa ma rap star. Juu ya mdundo mini bao nateleza na ujuzi wa kunata. Tunes bado culture na peruzi kurasa. Mwenyeji vituo vyote kama mluzi wa conductor. Biti ya Den Texas, nchi ya best tenses isabiki takwa sensors. Sensic spit kana disease for senses. New era music, old rapper hit the benches. Na wakilisha Illmatics toka enzi ikiwe kwa beat kati tunagawa kama chenji. Peace kwa J-Rider, Bano Styles enzi toka tunafanya freestyle kwa ringtones and Ray Beats. Tenses za roho kutoka kwa rap diocese. Niko 60 biki kwa antibiotic. Mabara ya mziki na deal in a rap science. Uno the chemist niko na text the mad scientist.
Hini for the people wa kita. Rap science. Mabara ya mziki na deal in a rap science. Uno the chemist niko na text the mad scientist. Hini for the people wa kita. Rap science. Mabara ya mziki na deal in a rap science. Uno the chemist niko na text the mad
check
science.
Check hini for the people wa kita. People wa mitani, the people behind bars, wanaoishi kwa imani. Mother kani teach tuko iko so sidhani. Kani kiku treat sifo takuwa people wa amani. Sikupeleki haya na kurusha. Haina kuritaya, weka fire kama kaya kwa wafuta. Na mwaga dawa ka supplier ama pusha. Mpaka wanachoka mbaya, shona waya kwenye bukta. Mbaya na akilisha, hata nbarikiwe na uhai wa kujidai mpaka mesaya na pofika. Na sino baya nmautumia mpaka umekwisha. So hata nikiri taya ntaimba kwaya ya kanisa. Weni big screen star unatisha. Mini 16 bars a sifa. Hapo star unapusha. Muda house mami masaa ya napita. Maisha movie kila siku mini star kwenye picha.
Hini for the people wa kita. Rap science. Mambara ya mziki na deal in a rap science. Uno the chemist niko na text the mad scientist. Hini for the people wa kita. Rap science. Mambara ya mziki na deal in a rap science.
Cheki hii siyo hip hop conscious. Ni hoja njema sina nguzo tano. Mie natumia moja vyema. Moja tena. Nitanyota njema kaulie nae mikosi. Unabudi kumgoja mwema. Bado mbinde nilinde hali mkali. Jilinde kama unaringa kibingwa karinge mbali. Jilinde nazari habari zifike kwa wahuni wa maskani. Niko nanyi kama vizinde vya kali. Sina drama wala beef kumbuka. Hizo peleka kwa baby mama. Sio sisi utaumbuka. Kundo mwanga mweusi hawezi wanga. Hapa ninatwanga chungu sio rahisi kumumusa. Ukihisi nimekugusa disi. Hizi flow kubwa zinawavuka. Iwe bukta ama jinsi. Stuka ama sisi. Sanuka ama chizi wameshafua. Na hawezi kukauka zama hizi.
Hini for the people wa kita. Rap science. Mambara ya mziki na deal in a rap science. Uno the chemist niko na text the mad scientist. Hini for the people wa kita. Rap science. Mambara ya mziki na deal in a rap science. Uno the chemist.